Alter Records.
Empimelo. Future is something.
Because of you, ndio maana mimi naimba. Because of you, ndio maana mimi nacheza. Because of you, ndio maana mimi naimba. Ndio maana mimi nacheza. Because of you, ndio maana mimi naimba. Because of you, ndio maana mimi nacheza. Because of you, ndio maana mimi naimba. Ndio maana mimi nacheza.
Because of you, ndio maana mimi naimba. Mimi na rhyme niki praise na kucheza. Mimi na flow neno lako nikimeza. Umeni bless na mimi siwezi teta. Baba yangu wewe ndio roho yangu. Hekalu lako umejenga ndani yangu. Jina lako ndani ya akili zangu. Umeni support kanijenga nafsi yangu. Umeni bless niko furi furi. Umenipigania wewe ndio jemedari. Sitakuachilia wewe ni wangu nimekiri. But mimi najua wewe ndio mashuhuri. Kati wewe tungepata jamhuri. Mzera tungebonga Kiswahili. Hata mimi singekuwa duniani. That's why mimi nasema it's because of you.
Because of you, ndio maana mimi naimba. Because of you, ndio maana mimi nacheza. Because of you, ndio maana mimi naimba. Ndio maana mimi nacheza. Because of you, ndio maana mimi naimba. Because of you, ndio maana mimi nacheza. Because of you, ndio maana mimi naimba.
Kwa kweli Mungu Baba yeye alitupenda akatuonyesha njia siku zote za kalenda. Mimi nampenda na siwezi kumtenda. Ameniangazia ndio maana mimi naimba.
Naimba
mimi nimekuwa nikidunda.
Kidunda
kiwanda ni wapi nitaenda. Ananipenda ananiwazia. Amenishikilia na siwezi kufifia. Angalia kwake Yesu kuna raha. Nimeokoka na kuomba msamaha. Amenitunza sina hata majeraha. Because of you, ndio mimi siwezi suffer.
Because of you, ndio maana mimi naimba. Because of you, ndio maana mimi nacheza. Because of you, ndio maana mimi naimba. Ndio maana mimi nacheza. Because of you, ndio maana mimi naimba. Because of you, ndio maana mimi nacheza. Because of you, ndio maana mimi naimba. Ndio maana mimi nacheza.
Because of you, sasa mimi napepea. Kwa tuchoi hata mambo ya dunia. Mina jikaza, mina jua nishafika. Mina kuimbia, uwe tuna kuinua.
Umeni guide every step of the way. Ndio maana mina rhyme nikisema you're the way. I follow you cause I know you're the way. You're the only one that brightens my day. Siwezi sita roho yangu ameshika. Na devil amelose sasa ye hawezi nyita. Nimebambika yani, nimeshikika. Sioni nikijuta neno lake nimeshika.
Because of you, ndio maana mina imba. Because of you, ndio maana mina cheza. Because of you, ndio maana mina imba. Ndio maana mimi nacheza. Because of you, ndio maana mimi naimba. Because of you, ndio maana mimi nacheza. Because of you, ndio maana mimi naimba. Ndio maana mimi nacheza. Because of you, ndio maana mimi naimba. Because of you, ndio maana mimi nacheza. Because of you, ndio maana mimi naimba. Ndio maana mimi nacheza. Because of you, ndio maana mimi naimba. Because of you, ndio maana mimi nacheza.